Namugamba nti mwagala
Nam
Chokanga yeko za koza
Nam
Namugamba nti mwagala kufanyo Wangu vye namukutula Wamazeke che uja Siku wagugeri na noruja Awamu muda wala la peva Nze nasimiero yigangosha Nam Namukutula nam Onkubye namukutula nam Nam Namukutula nam Wankubye namukutula nam Nam Namukutula nam Onkubye namukutula nam Nam Namukutula nam Wankubye namukutula Namu yusota mtamtam Mbuli wenkulaba kumba njo ya sam Miwana dude nyam Tugusunde guyike ngobu venti nam Wekuba kubikola ngate mulivu kokola Kube mudigi donga kuliko mchakuzo Oba mochifuba chomwe bakole mifaliso Nzera muka wompo mungubo msefuzo Namugamba nti mwagala
Nam
Chokanga yeko za koza
Nam
Namugamba nti mwagala kufanyo ntiera Kutula kutula nam nam Namukutula nam Onkubye namukutula nam nam Namukutula nam Wankubye namukutula nam nam Namukutula nam Onkubye namukutula nam nam Namukutula nam Wankubye namukutula Namu wajimenye No wanda sitandi wabu nsenye Olinate bye wanda zenga bimenya obyo nabye nalinjize Namu Namu katonzi temu omuntu Wagenze nonkuba kechintu Basi mati womu tali mfufu Noyu wakaga fige mputa Nkugambye nalidewe nkoza nanunyewe numere njere nsava Obuswandi nebuli nyakujobanga tewali chento machensava chano Namu 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 kutula namu Onkubye namu kutula namu 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 kutula namu Wankubye namu kutula namu namu Namukutula nam Onkubye namukutula nam nam Namukutula nam Wankubye namukutula Namugamba nti mwagala
Nam
Chokanga yeko za koza
Nam
Namugamba nti mwagala kufanyo
www.mp3ugandanmusic.com